bajo lili aljumari tungut noddi sheikhu yara jokko doko sefa mandi tirtedo sen sankati biyetedo sheikhu yara yara ne hewi ku faadu heewa gundubire kanko tan kala adna kan heddo haale ni nyande kala ko mayi ne wawi to neddo mayi nyama nguru o nyama tewu nyama dadi.